najimsafi.com.
Hivi ni kweli hunimiswe, mazima mi umenidilite. Maswali mengi na jili quest, wapi mefeli nisahishe. Tell me how, tell me now, sambona tuko sawa. Just tell me how, tell me now, mwezako na pakawa. File mapenzi ya nakabako, tozi jikaza kikomando. Wante moja na nyumaro, I miss you mama yoyo. Samala moja moja nipigie, nisikie, unambie. You miss me vipicha nitumie, nitumie, nijisikie. Tukate akaka distance, tufanye mambo yawe mepesi. Uenda kesho ikawa fresh, so God akablessi. Tukaonana,
umeniacha na pressure, kutwa na mock. Usiku silali, usingizi wangu si umeondoka. Nilivyofanya sijapenda toka umeondoka. Nashangaa kanimeona bubu kalopoka. Hivi ni kitu gani kimefanya umechimba, ama maisha yangu amekushinda? Kitu gani kimefanya umechimba? Mama jogo wapandi mtungi, siungesema ngemchinja. Nilikuwa natembea na wewe, umenikimbia. Waga mkono wako shata, umeanza kulia. Baby ataki powerful, anaeza kauna kinya. Eh, asa why why, why why, mina we, tusije.
Tukaonana,
kuwango makali kutoka kwa dachimsafi.com.